Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambila to bogi jande gafandu hala Mamadou Samassi ko jamnyali sakrabe hedibe. Assurance maladie mo aduna run du hebali fe lawol le mali do le odo alhali woni ko mbere nyaloma hertana ko kabar mudun jambinama do sisli cellal en fufu yondi ko humtene da hore. Tellal mbern festival lolingol vivre ensemble na jogi tu mbern to tumututun hande e meman hala safatu jiri e hawa toure rewbe di don tinibe to tumututun. Yerto meden na douce semaine hande na yuwi do bimbe be darja mun en na duma ki hultama yo buru fufu sabbi tellaji kalisi e kanya dun sifa golle dingon semer kabaru jamen hande kikide talatare 12/2/2023 bismillah sakrabe nyaluma hertanago faba le ben sawru gollo gollo ben dabare adnarundu yambinama le mali talatare hande 12/2023 sisli ben hikka woni cellal en fufu yoni ko huncina hore dum do yambinama wattu mu kabaru mudun tiidi gollede le mali ardibe hultibe wi hultibide ko heddi gollede ko ben famda har yarwol yeso e toyde fufu hay kanko halima yatara tamatun wonko ne kayda fostango sita sidibe
ciaggane o seria pama ko naari bangal nyongol o nyawle aduna fe mangal mudun ana fota dubi joy handen jamara ana jodi domi batugo o seria fedde dogotre en yobe suldere ko noddirte anarsas be holliti fa handen hakkil mabbe ana jotti do batugo o seria jungo lamu on non ko holliti kanko docteur amadou koita amiru ne fedde
la loi était promulguée
seria wongol wotama nyandi 28/2018 ka fa hande gol fudda ko gollirede min totondre hakklaji do wonta mo hore kabaru sifa golleji amo
maladie universelle
lamondu holliti ana wonde wadde imadraji yalla o seria halado ana heba batte ko nafata jamare fu lewi kango ministre humni kabar cialal leedi malnin ko holliti wi du yo hune watra ko sugli lam ko leedi malle handen du sabi so be nangira dun sobe Moussa Diarra kanyun heejaado ministre humni kabar cialal le o batu
len de souci ma et de permettre
goto himeji di yo neomunya ele jogola nyawuji e safareji hasindini bebe tawdu mu hewa lamodun ami adi fabade yalla kabar mudun na beeda yirude wonande jamare ne fu
metitunde bi fedde nations unies wonko dardi e kabaruji lalnugon o nyolman fana mudun yo fabade jamaren hono misal nyablaji kewde nanan mudun ciagan fonctionnaire me bibbe leedi malni ko hore mo fu le temdere mebbe cefande jedde jetton waran fabe to lam on dunko holliti horebe humni kabaru cellal
nogoyon lutemdere himbe le ben ciawbe nyaw woni do ranuru don na jeba le maldo no holti dum woni kambe ardibe arcade santé plus deno bintu dambele bintu keta woni horojo kabar mudun kadan ko ni ko fukita do fisango sita sidibe
was the hisade be yimbe be joru daneri woni mudun ana mata jati li tuddo ko trojede fa yottade li galleji mede e nanal mudun sabi ko he mabbe hisaka to yimbe galle mudun jogodo hisaka feeto do ko trome ni kutube han nyawnede dun sabi homo fu ana hula battade be yimbe mo joru daneri woni mudun di kulli yum me yi so men wada noddagol feeto de jamar fu tinno watta hajjile faabo be yimbe be ngonyaw joru daneri mata e mudun sabi hana taw yimbe yoppabe sella david an hana fiede yalla be yimbe be heppa be nyawne sabi cellal yu hajje bani adama fu mede wonde wadde lugan goji le nukkuden fu mo o nyaw mata e mudun yalla me heba me faabo jommu heba no nyawnirte dabere fu fiyama yalla netto fu mo nyaw yo dandere mata e mudun an heba nyawnede sabe nyon ko o nyaw hannen yo mer tan watte ceggal mudun golleji mu an wadre ne wodri do
sakra wato taklaaji mo dukko barami bama bem Facebook kan dun X dun Twitter kiddo nismati ko holle module mali do derno ciagal ko wasi e le ko hafara ko halfna le dindi derno ndado gulire oni hoti kanono dum latke sababu yimbe le mijo gulleji di minisma hinni le anarndu dum gulleji hawta gul jam yalen be do famu do ko kani wadde nono dabare kani fiide kedanna ko me bade do fastango sita sidibe
Lewi kanko Pierre Bakorba Traoré lafi gollal fedde ministrement kontina hore leedi malni ana naari bangal hebugol semen himbe lonbe hiteben nokkuje kewde le leedi nin tiagal modon be wada imadraji ko yarata hakkile leedi malni bangal habugol be himbe lonbe hiteben
la ministrement n'a pas atteint
ministrement ba fi kontina hore fandaji bi don tanna le mali ba bango do dum ministrement wonko nafi le nokkuje e ndi wonno
Lewi docteur Ngolo Diarra goda anduno kabaruji adnyaru ona tijji tiagal ne fedde oninen ana ina jogi mangal pade inde mudun ba secrétaire général kiddo ne fedde no dirteedo Boutros Gali holliti non hebgon semme mangal pade Nations Unies le leedi futube tawa dum waawa yode ciagan barde sariaaji holita to lam kobe ni leedi
an hani be mi joy guluji di fodde mabbe hinade di ondula wiide Nations Unies wala fi solo sabe e hertan de be kasindin yaade le nokuji ndarla leede tutude mangal pade en be dade dum dun soni be kan yaade nokku manda o watana kilson en ne suuji di don nokuji non ko nyaki kulira oni hono ministre
metutunde wi jamaare ko heewi holliti kan weltama sanne le golleji wadata to fedde ministre ne le lamot e lenin to be tawa tun
festival vivre ensemble fudugal kenyan djuktoto fa nyande mbir sapo jeddi décembre tumtutun hande mem no hala rewbe di don tumbutu mo safatu jire ha waturo goto mbir non ale wetugol mbir no bibe jallo gilla dubi sapo go ido bo le waltere wakati gilla sapo dubi sapo joy yaran be ro fam do di be do rewbe di don dari be tumtutu kedan ko maram kubul hebandu festango umro wagol e sitasilibe
ngonga dum hana habbude hore modon madame kunta safietu jire yo mo boylto bonan ko somo wad dum cheke nokku no dirteedo tonka ido woddire ngalori tumbuti de ko yaata kilo ngay temdre e sappo juyi tawedi wiide waydi de na ko an le do nokkule fur o mo golla golleji makko di no mo yidiri
ay wo lak horu
o bananko ana reme bangi mayo no dirteen lak uru to nyami sodi ammi o bananko jumo remo ben cega son sodi dun me taccan dun me una me wada dum cheke me de mutina o bananko me wada kuleji nyamtedi kewdi nyol man handen me de jengne re hewbe e honan o bananko mutinirte wadde nyamiri menega e rewbe jodi be balir leedni me fuma natin goto handen
donc daka suno o bana
kumini be kabar hawaluji du an le nokko kanko no dirta hawa touré o ma lami fedde de no dirta kuna cerei le ndedo fedde ko yata yimbe le teme dido ana e mudun e bama manaji kanya ko nande mudun e baylita be ngada kaaki do tunele ngattete na be ngadi dum pavier na be ngadi dum du ko parirte chuudi
me won poubel goto to me tipoto nyamarde ngadne certe e nyamarde subetede le geede den e nanal mudum jamde yogaito antone me subanu kasin do fu an hebe le nukoyto nyamata tippete cagasum subidum mede yobe hen li adnar mangal mudum mede wo hebde desol gotal to porde no dirteedo terre de femme li ngal gollal gale leedi malik hebe ngal desol tohon
hono be do rewbe li didon no rewbe le hobe gon le region tumbuto o gadobe imma daraji fa keba gurdam lobbam do won ko mar way galo hebini sijo tamani tumbuto
tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
bangal yatro meden hertandum do se semen hande memna hala mbern sugabe su bangal bolon su bangal gachi jogi be darja fasane ka dum ben wattu wadan tan darja mabbe majja don e don yelan ro fam do sa buydi kedan ko alima yata hebande do fostango sita silibe
si ti talenté
toni jokkole na jogi jakkore na andan golle mudum atawaka ele nukudo kanda tawde mudum ko buri hewde amour san andal golle ma
pawyo misali holli tarato aliou mahamman traoré godo andrado wawde ngal gollal non aran handen o dubi ceban tati didi le cercle diiro o jodi le sahen leedni on do onon natade fio balon mawdo jo inde ga do long hebde lawol on facintina amen ko sabe bindun
notre football est
football balon amen o ko wiete amateur juddi wulana joueur en kebal kaki gollire dum yata tiagal kali beradi dum dum nawdi telaji goddi hono primaji match e ko nande mudum
match c'est des problèmes
yoga be fiobe ballon anale o torra goto kasin lewi kango journaliste Djibril Traoré goto ando kabar fiude ballon o holliti wi yoga sa yi fiigom en ballon ana longa yarta yeso sabe be yimbe be hebata kin sanne ma ko he e mondu yoga mebbe wala bawde du sabe bindun dum holliti kango Djibril Traoré goto ando kabar fiigo ballon
parce que il faut être bien encadré
soni no do ay baka no haniri jogal mudum newa djumun hola hore mudun fa djabito sabu di da wala tadi rafi bawde madun lafi dan nana de kabar mudun
bien encadré
on est teutra fa handen lam on kay horbe fiire ballon tinno fiya dabireji yalla neddo fu wawdo fiide ballon an heba heybe no wodiri wana nato sabe djum heba inde le nyalade warande e fiigo ballon
les enfants sont confiés à n'importe
quoi ben rifne si yimbe fu sarabe na kwani ko wondi ko sabe mbawa fi kabar kalisi ministre sembe chalbi e federation o kani hinade kabar mudun yalla hebude bedo jokolbe
carrière de ces jeunes là
konari bangal pidji e nanal mudundu yimobe hewbe wabe jimidu ana longa hebude hore joga mebbe hollite di torraji goti di fiobe balamdu holliti ali castro traoré kanyu goto e jimobe wonko fakitna amendo mudun
cette manque de stabilité
yel artisan wawa hinade kabar mudun ana hani tawre adribe hantibe wuntina hore dun golle o sa fu fidintinde golleji di kultinde sanne andal golle o yo artiso tawre bodo golle yimbe le dun jinganobe golle ma
fa handen yimbe andal kabaru ji har e finatawa ana tewtro jamar fu tinno watta hajile e be yimbe yimobe kan fiube balun sabi ko he mebbe so hebi wune nyalane warande an waddar da galle fokal leddi be wonton inde
Sakra watu katena kabarujo mehande mizu tamba sarufu mtado bangal vyamu 3320 mando njuru application situ tabani yu do play store osa reyuta meden magazine
gattono koy modon hakkillo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyade o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawal chaldi nawal hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ta non nawal chaldi wota fuf tampide djoum
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte dengo hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni holtiwide toure
ce n'est ni un paluk
yongonga ungu sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yu nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani ndenno tinuden ewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yoto meden magazine do ban yu do hande ima daraje lolirdo e mbiyana saison d'activisme den no yala no beddo famu do ko haba e le dedo badde sappo e jeegom kedan ko heban en farfnda ko jodo faba hajabam yogabe kedan fo sangomi e citasi de yon kirojen sudada ila yonali hamila ku ngu anniyaka jugtitaaji jande ndewuy hono dum e bandu nan ngoni sisli cinade horeli badde sappu e jeegom e madraji hertanadi robe e ndewuy yudo yurusu yottade an songo fangude bankas rewbe kiniki kwar mudun no haniri won sidi be wiide pami sanne sifaji torraji ngartede fewde e robe
Sezo d'activisme gera bangas
le gendi bangas ima draj wadade ko nari bangal ko nyolman fawido habde torraj wattede rabbe ben mi hebi famdo mudum sanne to menen gayuroso me anda hono fuku nari bangal ne nyalan fawine no torra atte fawido rabbe ben sa ima draf wadaka yalla meda heba famitne do mudum menen me famitnama de kuleje kewdi ko nari do ne nyalane hono misale pire de balon hakuna sugabe jokolbe nati hono mawne to menen ga ansongo
ça c'est très bien passé chez nous ansongo
he jol leedi ndi moningo mutugul torraji do rabbe holti wiide golla o feewi le mali e wi addibe ngo heejo golle won ko heddi fa hande bangal haybugul rewbe e ndewu keddana annay sagara muni do kabaru lengul datta dabereji e le guldirande
e golleji ko naari bangal yolma fawido do habbo kon torral wattede fawido rewbe ben ana wonde wadede jaati le lamoto amene fu imma draje kewdi wadama le o nyono noddete séjour d'activisme kabaru lobbi yedama le ciudi arajoji batoji di wadama yalla jamaat heba faamu mawdo do mudum yalla di torraji pati wadde kasin fitude rewbe ben sab debbo ka sofa debbo ana handi e denako
la faam e de la fille
ido imadraji séjour d'activisme waliti no fevri taguji yimbe lehobe li lammuti woni ko tayki ni do kabaru golli dal e le fedde maninde dum cangul hore rew ardibe muti rakki jenabu
sino présente
watte joni bibbe leedni ko heewi heewi faam mawdo do kuteji di torra atter fawde rewbe ben sabi jandeji kewdi wadama yalla jamaara haba faam do mudu sanne du hokki heewbe hakkileji handen ko naari do golleji hone hollude darorgal gorko do debbo sabi nikko je heewde handen sa yehi le golle draaji meden de atan gorko debbo fu foto hakki
dan konta tous les niveaux
fede ka fu yetti sanne golleji di kunni be kaman mudum be ngadi ka ndemim siti ko fa handi torraji fawde robbe na jukiti ndenno hore joni do fedde tiwide yima draaji faam gul ngada didi keba fe jawuji hasindinaadi keddanna madam sangari nana kulubali
golleji di hannen ko heemudun natin gollan politika ko sabi lam on ka en horebe bale heewde watti koyde mudun di golleji fa handen faana ko me tewta li habu gon di torra atter fawde rabbe ben heewta ka sanne sabi hitane fu di torraji semme mo burta heewde yaade di tan 2023 men maati nukkuji yogaaji leedni worbe wobbe tacci juude rewbe mu en yogaadu itti gite rewbe mu en
pelle rewbe yogaaji hulti wiide wakati joni leedi men di na hasindini sanne serewol do dido torraji gadi fawde rewbe yalla dido torraji di nakuyto e sita bokum yi horejo fedde mu cangul hore hakeji rewbe ndewuy wadino dango fawde lam kobbe
soni ayi fa hande di torraji ana ade fawede rewbe ben leedi malli do ana holliti wi sare fu pama ka ku natto sabe be yimbe ana juk watti wettigi hannen so lam on heba pama sariyaji yana haba di bonon laaji soni sare pama ka ku habta di torraji wala fununa acciri me holliti dat handi jokkede yalla o sare ana amen gafa hannen to hebe lawon tofon ni watte joni
ardibe kabaru torraji gersede fewde rewbe en dewi holti wiide fay boyata wakande ande kabaru vbg nyibata leedidi do wakande mo inde mudu woni kuno funi vbg mo mijo mudun iwri hejo leedindi humaninde muttugol dido torraji na jaba nafude sanne bangal habbo torraji di.